caruurta Australia loo keenay in lagu daweeyo kuwaas oo laga soo daabulay jasiiradda Nauru ayaa dawladdu qorsheynaysaa inay dib ugu celiso jasiiraddaasi maadaama howlahoodii caafimaad ay soo idlaadeen, sida uu sheegay wasiirka socdaalka Peter Dutton.
All subjects go back to Nauru once the medical support has been provided. We've been very clear about that. We're happy to make third country arrangements. We offer settlement packages and we talk individually with the families.
Waxa uu yiri wasiirku caruurta dib ayaa loogu celinayaa Nauru iyadoo la tixgelinayo qaynuunka dawladda federaalka Australia u degsan oo ah in qof sharci darro dalkan ku soo gala marnaba loo ogolaan doonin deganaasho in la siiyo. Wasiirka ayaa sheegay in caruurta laga keenay Nauru dib loo celinayo mar haddii ay dhammaysteen daaweynta halkan loo keenay. Waa in dib loogu celiyaa Nauru mar haddii loo ogolaaday in loo dhammeeyo daaweyntooda. Arrintaasna mar hore ayaan si cad ah u sheegnay. Waana ku faraxsanahay inaan waddan saddexaad u raadino dadkaasi Nauru ku jira. Waxaa sidoo kale wasiirku uu sheegay in Australia ay qayb weyn kaga jirto soo daabulidda qaxootiga xaaladaha bani'aadamnimo ee dalka la keenayo, laakiin waxa uu ugu digay kuwa ku haminaya inay dalkan ku soo galaan doomo aan sharciyeysnayn, waxaana uu sheegay inaysan weligood heli doonin deganaasho dalkanahi.
If people sought to come to Australia by boat, then they won't settle permanently in our country. At the same time, we're taking a record number of refugees through the UN and the humanitarian program.
Haddii dad ay ku soo galaan dalkeena si aan sharci ahayn oo doomo soo qaataan, weligood ma heli doonaan deganaasho, ayuu yiri wasiirka socdaalka. Dhanka kalena waxa uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan barnaamijka aadanaha ee qaramada midoobe ee la xiriira dib u dejinta qaxootiga caalamiga ahi. Paul Power oo ah madaxa golaha qaxootiga Australia ayaa sheegay in dadka lagu hayo xeryaha Nauru in dadka degan Australia intooda badan aysan raalli ka ahayn arrintaasi, una arkaan inay tahay mid aan waafaqsanayn xuquuqul insaanka.